Blog Talk Radio.
Rwanda cyangwa Rwanda nziza buri wese afite uko yita inshuti mwarimu duteze amatwi tubanze dushimiye korali ya Kigali yaririmbye indirimbo ikirangira indirimbo yo kuva kera rwose mbere ya za 60 radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 34 isaha z'i Washington DC tukagira saa tatu z'ijoro n'iminota 34 isaha z'i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, na saa tatu z'ijoro n'iminota 35 isaha z'i Kigali. Uno munsi turi ku cyumweru tariki ya kabiri Kamena 2019, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro tutabashe kubagezaho, tukaba tubiseguye kubera ko twagize ibibazo bya tekinike. Ikiganiro twateganyirije ejo none ntitubashe kukibagezaho, twagihaye inyito Rwanda nyuma ya Kagame na FPDMI inzego z'umutekano, kikaba ari igice cya kabiri ku bice munani twabasezeranije ku mushinga wa politiki, ku mushinga wa societe w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje nshuti rwose, nongere mbiseguriho ko tutabashe kukibagezaho ejo. Mukaba kandi muri kumwe n'uwatangiranye n'icyo kiganiro ndetse unageza nagiheruka muri ibyo bice byose bya cy'umunani, ariwe Dr. Theogene Rudasingwa, akaba ari na perezida w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Muvandimwe Theogene Rudasingwa, ejo twagize ibibazo bya tekinike dutangiye ikiganiro nka guhamagara ntunyumve, ndetse nyuma naje kubona ko nanjye amajwi yanjye nk'uko atasohokaga, iryawe ntiyusohoke nanjye ntasohoke, ikibazo na magingo yanga tutaramenya impamvu zacyo, ariko ndumva iwawe bikomangana. Ubanza none uri bunyumva, ijambo ni ryawe.
Ndakumva uranyumva?
Ndakumva neza cyane.
Murakoze Joseph, ubwo twazutse.
Tutse n'ibyari byatugoye, kandi se ikibazo nibwo bwa mbere twari duhuye nacyo.
Nibyo numvise wa mugizi wa nabi Kagame ajya duseka ngo abo bantu ngo bavugire ko muri ngo kuri za interineti abiha urw'amenyo, ariko ntacyo bitwaye kuko hari abanyarwanda babyumva, kandi tuzakomeza gahunda yo twihaye. Nagira ngo ngushimire kandi nshimire n'abakurikirana radiyo yacu, tubifuriza gukurikirana ikiganiro neza.
Urakoze cyane muvandimwe Theogene, nubwo duherukanye hari kuwa gatandatu tariki ya 25 z'ukwa gatanu 2019 mu kiganiro u Rwanda nyuma ya Kagame na FPDMI, aho mu mirongo migari twarebeye hamwe umushinga wa societe ishyaka ryacu ishakwe Rwanda Freedom Movement riteganyiriza abanyarwanda, ikiganiro watanze rwose benshi bakagishima. Cyari igice cya mbere, none dutangiye cya kabiri. Iki gice cya kabiri tugiye kureba inzego z'umutekano. Mbese muri kino gice cya kabiri tugiye kureba imiterere y'inzego z'umutekano zizashobora kubaka u Rwanda n'abanyarwanda nyuma yo kuvaho kwa Kagame na FPDMI, n'inzego z'umutekano zizaba ziteye gute. Ikindi cyo Kagame azavaho ku buhe buryo, kuko abantu bavuga bati ni byiza cyane kurota mukavuga uko imiterere nyayo y'inzego z'umutekano igomba kuzamera Kagame amaze kuvaho, ariko harimo n'abavuga batazavanwaho n'iki. Ibyo nabyo ubwo uraza gutanga ibisubizo. Ijambo ni ryawe, ntagutindiye.
Murakoze cyane Joseph, wenda tutaratangira iki kiganiro nagira ngo dufate akanya gato twifatanye nk'ukuntu nyine ubivuze, wenda banabivuze mu gutangiza ikiganiro, inkuru y'incamugongo y'umunyarwanda umunyarwanda wongeye kwicwa akicirwa muri Afurika y'Epfo. Ngira ngo iyo nkuru ntacyo yavuze.
Kamire inkuru nziza, yego rwose, nabiheraho
inkuru ya ubwo rero nk'uko bisanzwe nyine nk'abanyarwanda tugomba nyine kwifatanya n'imiryango n'umuryango wa Kazimiri.
Kamire inkuru nziza
nayo mwese Kazimiri, urakoze kugira ngo twifatanye n'uwo muryango muri iki gihe cy'akababaro, kuko iyo umuryango nk'ungu upfushije ni twebwe nk'abanyarwanda mu by'ukuri tuba dupfushije, ahubwo ubwo nina turanahera no kuri icyo ngicyo kuko ahanini tuvuga uwapfushije gusa tugomba no kuvuga uwamwishe nubwo rero nta perezida rirakorwa nta yindi nkuru dufite ariko mu bihe nk'ibi ngibi iyo umunyarwanda yishwe arashwe arozwe cyangwa abuze nk'ukuntu nabyo biba cyane cyane mu Rwanda ibyo ngibyo ahanini umuntu ahera nko kwibaza ati uwaba ufitemo inyungu cyane cyane usanzwe ubikora ninde ibyo rero tubiziranyeho usanzwe ubikora
nanakwibutsa akantu gato nanakwibutsa uyu Kamili Nkurunziza yari umunyamabanga mukuru w'ishyaka twashinze we nanjye n'abandi ishyaka RNC muri Western Cape Cape muri Afrika y'Epfo yari umunyamabanga mukuru nawe yaje gusezera nyuma yacu hashize ku tariki ya 20 z'ukwakira 2017 nuko hashize umwaka n'amezi atatu twitandukanyije na RNC dukoze New RNC nabo barasezeye yari mu basezeye hamwe na Basankara ndetse bajya gukora iriya shyaka rya Basankara uretse ko naryo nuko numvise naryo yaratakiribarizwamo nako yari ntiyarakiribarizwamo ngo baranabimwirukanye mu byo byumvise nabyo ariko ni umuntu twanabanye mu ishyaka ryacu ari n'umwe mu bayobozi muri Afurika y'Epfo ariko aza nawe kugaya igitugu cyari muri hariya muri Afurika y'Epfo nk'uko nyine natwe twagiye tukigaya bigatuma dutandukana na wasezeramwo yari umusirikare umwe mu barinda Kagame umusirikare ukomeye rwose umwe mu barinda Kagame naho aza kwanga igitugu cya Kagame n'ubugizi bwa nabi bwa Kagame arahunga ndetse ngo na murumuna we niba atari mukuru we witwa Kalisi Innocent nawe ngo wari umusirikare nawe ubanza warindaga Kagame bose barahunga ariko n'uwo musirikare bava indi imwe aza gushimutwa na Kigali bamwe baravuga ngo aracyariho abandi ngo ntakiriho urumva ko ari n'umuryango watotejwe kandi uwo munyakwigenda akaba ari umuntu nyine waharaniraga ko ku Rwanda hagira igihinduka avuga ati ndi umusirikare ndacyari mutoya nzatanga amaboko yanjye kugira ngo mu gihugu hazeho koko hazeho ubutegetsi bubereye abanyarwanda nk'uko n'ubundi FPR yari yabudusezeranira ko nako najya ngo nkwibutse ubundi ngo asize umugore n'abana bane bakiri batoya ko nawe yari mutoya
abapfakazi impfubyi kandi buke ubwo twibutse n'abakurikirana iki kiganiro ko uwo Kamili yari umututsi ni umututsi nk'ibyo twavuze byasankara tugaya nyine ukuntu abo bari abana bose intambara itangira muri 90 Yosefu bari abana b'abatutsi baje batugana baje bagana FPR ariko urumva aho tuvugira ubu ngubu abo bose nibo babonye ko n'ibyo bagenzi babo bazize bakagwa muri iyo ntambara abandi bakagwa muri genocide iyi mvugo yo kuvuga ngo Kagame ngo nicyo gisirikare cyabo batutsi avuga kuvuga ngo gihagarariye inyungu z'abatutsi ibi byose ni bihanagura icyo kinyoma ni ikinyoma cya Semahanuka nk'indirimbo yatankara nyine kubera ko none se niba haranira izo nyungu z'abatutsi abo batutsi barazirike aba bantu baje
barazirike
n'ubu ngubu bakaba bakiri bato bakaba basize izo mpfubyi bakaba basize abo bapfakazi barazirike kandi ko ari abatutsi kandi ko niyo FPR bayivanywemo n'iki ikindi ariko nagira ngo ngusabe Yosefu wenda mu minota mike nubwo ari we munyamakuru urimo kumbaza nagira ngo ugire icyo uvuga ku bintu bivugwa muri iki gihe aya makuru dukomeje kumva abantu badutakira batwandikira baterefona bavuga ko abantu bashize mu Rwanda ngo bicwa hirya no hino wafata akanya gato ukagira icyo ubivugaho nacyo
nibyo koko tuzabishakira umwanya uhagije iriya leta ya FPR DMI ni rwose ni leta imena amaraso ni leta yibereye kumena amaraso no gukora iterabwoba ahangaha rwose dufite amakuru nguyu rwose nyayo y'ukuntu kuva havugwa biriya bitero byo muri Nyabimata biriya bitero byo muri za Nyungwe iriya leta yamaze abantu mu bwoko bw'abahutu barabica benshi cyane abakiri batoya bashatse abatari kiri bato barabica cyane muri turiya turere twa za Cyangugu, uturere twa two mu majyepfo ahahoze hitwa za Nshiri, za Kivu, n'ahandi nk'aho ngaho bamaze abaturage. Ikindi cyo ni uko na mbere yaho kandi birakomeje muri turiya turere tw'amayaga ya za Butare, amayaga ya za Gitarama, kariya karere ka Nyanza hitwaga Nyabisindu, turiya turere twa Gitarama, ndetse no mu majyepfo za Huye bigakomeza bikasatira naho ngaho muri za Nyaruguru. Aho hose mu by'ukuri kuhabona umuntu w'umugabo wo mu bwoko bw'abahutu urengera imyaka 40 bisigari ibintu bikomeye cyane, ko barabica bakoresha amayeri anyuranye nko kuza ku ngo bagahamagara bakafata nk'umuturage bakamubwira guhamagara abandi baturage akagenda ajya ku ngo usohotse bakamwica. Kurya hose huzuye abapfakazi n'impfubyi, iriya leta tuvuga ko leta y'abajenoside, ariko jenoside irakomeje. Ikindi cyo ibyo nubwo tumaze kuvuga mu kanya ko n'abahutu n'abatutsi babica, ariko ubwo bwicanyi buteye ubwoba bwo kwica abagabo bwibasiye abo mu bwoko bw'abahutu. Tuzagenda tubigarukaho tubyamagane, tubibwire isi yose. Twakomeza twa uyu munsi nyine twari twasezeranye kuvuga ku gisirikare, uko na ku inzego z'umutekano zose harimo igisirikare, uko izo nzego z'umutekano zigomba kuba zimeze, zitari inzego zishingiye ku gatsiko k'ubwoko bumwe, ku gatsiko gahora gatekereza kuzamarisha ubundi bwoko, kubica buri gihe babica bakoresha amayeri yose yo kubica nk'uko byagiye bibaye. Twavuze ko habayeho jenoside yakorewe abahutu, ariko yacyakomeza nyine nk'uko maze kubivuga muri aka kanya tugiye kubihagurukira tubyamagane. Iyo jenoside yo ntabwo igisirikare kibereye u Rwanda, kibereye Abanyarwanda kigomba kuvuga kiti ubwoko ubu n'ubu ni benshi tuzabica kugeza igihe bazanganira nabo ubungubu, niko mu by'ukuri nibyo ubona ari gahunda. Abandi basigaye bicwe n'ubukene kuko nabyo byose barabikoresha izo ntwaro zombi z'ubu ziterabwoba zo kwica abantu bagasiga imiryango bakayisenya, ndetse abandi bakabicisha n'ubukene, ubukene kuko nabwo burica. Ibyo byose ni ibikorwa bya kijenosideri tugomba kwamagana. Urakoze cyane kunyibuta kugira ngo mbivuge mu magambo make, ariko tuzabigarukaho mu biganiro birambuye.
Urakoze cyane Yosefu. Ni nabyo nkubaje kugira ngo abe ari nabyo ntangiriraho ku mpande ebyiri, ariko zerekana impamvu ko sosiyete nyarwanda ikeneye izindi nzego z'umutekano zitari izingizi zo tumenyereye, nk'izingizi za FPR zitari zo twabonye igihe cya Emerende, cyangwa se nibyo twagiye tubona mu mateka y'u Rwanda. Kuko nk'ukuntu ubize amateka y'u Rwanda Joseph, u Rwanda rwagiye rugira abo twita wenda uyo tuvuze inzego z'umutekano, ubundi tuba tuvuga igisirikare, ariko inzego z'umutekano zirenze igisirikare gusa, ubwo tuba tuvugiramo na aho tuvugira ahangaha, tuba tuvuga igipolisi, tuba tuvuga za intelligence, abo bamaneko, tuba tuvuga n'ibintu byinshi bikubiye muri icyo kintu cyo gushakisha umutekano w'abanyarwanda, ndetse ukwiriye abanyarwanda. Mu mateka yacu twamenyereye ko ingabo zibuze umwami, naho tuboneye ubutegetsi bushingiye ku gikorone bw'Ababiligi cyangwa se bw'Abadage, bashoboye kubohoza ibihugu byo muri Afurika kubera ko bari bafite intwaro, bakamenya uko bagomba gufata ibyo bihugu bakabyigarurira bagatwara umutungo wabyo. Nyuma ya revolusiyo ya 1959 aho igisirikare gishingiwe 1962 kugeza igihe cyaba Habyarimana bafata ubutegetsi muri 1973 hakaza FPR muri 1994, igisirikare cyangwa se inzego z'umutekano zakomeje kuba inzego z'umukuru w'igihugu, zigakomeza kuba inzego z'udutsiko, zikitwikira ko ziri aho ngaho ngo ziharanira ubusugire n'uburenganzira bw'umunyarwanda wese, ariko mu by'ukuri ari udutsiko natwo kandi twitwikirije ubwoko, kandi twitwikirije nk'ukuntu twabibonye igihe cya Habyarimana akarere. Ibyo rero mu by'ukuri iyo tu ngubu turimo kuvuga uko abantu bicwa nk'ukuntu maze kugeza ubu ngubu uko bicwa mu Rwanda bakicwa mu mahanga nk'uwo muvandimwe Camille tuvuga wiciwe warasiwe muri Afurika y'Epfo nk'uko tuzi amateka y'igihugu cyacu. Mu byo twavuze ubushize cyari dutangiza ibi biganiro twakomeje tuvuga ngo muri gahunda ya sosiyete yacu ibyo ni ibibazo byose tugomba gutekereza tugatekereza n'ukuntu tugomba gukemura. Ari ibibazo by'amacakubiri aba mu gihugu cyacu yari igihugu cyacu, ari ibibazo byo kubura ubwisanzure mu gihugu, ari ibibazo by'umutekano muke by'abo bantu nyine turabara mu buke ko twavuze ngo ubu tuzajya tuvuga ko kubera ko nubwo imibare abantu bataramenya umubare uko ungana ariko tuvuga ko wenda tumaze gupfusha abantu miliyoni ebyiri kugeza kuri aya magingo tukibara kuko hari abo bicirwa muri Afurika y'Epfo abicirwa hirya no hino abicirwa mu Rwanda uwo mubare uragenda wiyongera ko ari u Rwanda rwabaye igihugu kimaze kubarwamo za jenoside ebyiri igihugu kimaze kubamo intambara n'imvururu zitajya zihosha yuko udutsiko tuza twitwikirije ubwoko runaka ariko mu by'ukuri ari inda yabo n'imiryango yabo akaba ari byo bashyira imbere aho gushyira imbere inyungu z'umuturage ari ibibazo by'ubukene byose byakomeje nyine kuranga igihugu cyacu ibibazo by'impunzi ubushyamirane mu karere ndetse n'uburyo abandi banyafurika batubona ndetse no ku isi ko ibyo bintu byose ari ibintu byaranze u Rwanda kandi bishoboka kubera ko utwo dutsiko dukunze kwibasira Abanyarwanda dutegekera igitugu nta kindi dukoresha inzego z'umutekano ari nayo mpamvu mu kiri kiganiro cya kabiri twavuze ngo reka abe ari byo tunatangiriraho kuko iyo tuvuze umutekano buri munyarwanda wese yakabaye yumva icyo tuvuga kuko nta muntu kuva muri 59 kugeza kuri aya magingo w'umunyarwanda udafite ibibazo by'amahoro make ibibazo by'umutekano mukeya bitagezeho. Niyo mpamvu rero ko kimwe mu bintu byo duhora dutekereza durimo dutekereza nk'uko twavuze ngo muri icyo gitabo kibumbuye uko ejo nyuma ya Kagame tugomba kugira uburyo bwo guhanga bundi bushya cyangwa se no kuvugurura bimwe bigasenywa ibindi bigasanwa ariko tukagira n'ibindi bishya tugomba kubaka bijyanye n'ibyo dukeneye mu gihe runaka. Iyo dutekereje rero ku bintu bijyanye n'izo nzego z'umutekano uburyo twebwe tubibona ibyo twumva tugomba kuzakomeza gushyikiriza Abanyarwanda tukabiganiraho tukazashyira no mu bikorwa natekereje ingingo ndwi wenda reka ntangirire kuri eshatu wenda mfateho pause nawe unyunganire cyangwa se ugire ibindi byo wambaza ariko wenda reka ntangire kuri principe z'ibanze ndetse ibintu nk'umusingi ibintu byose by'abantu bagomba kubakiraho igisirikare kuko mu mateka y'isi igisirikare cyangwa se inzego z'umutekano cyangwa se uko byagiye byitwa mu bihe bigiye bitandukana zishingira ku gitekerezo cy'uko niba buri muturage adakwiriye gufata imbunda abo dukwiriye kuziha ni bande kuko imbunda cyangwa se umusirikare kuvuga ngo nicyo cyonyine azakora ariko noneho sosiyete ishobora kumutunga biba biturutse kuri icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo ntabwo nk'ukuntu turi miliyoni 12 buri muntu tuzamuha imbunda ngo niyirinde ntibyashoboka ntibyashoboka kubera ko hagomba kugira ababikora ariko abo babikora twabaha izo mbunda twabaho twabafasha mu mibereho yabo akaba aricyo kintu bakora ariko bakaba bazi ko bagikorera buri muntu wese utanga umusoro ubwo ngo niba buri munyarwanda wese atanga umusoro miliyoni hafi ngira ngo ubu ngubu wenda ni 12 niba buri muntu wese atanga umusoro kandi buri wese akaba adakwiye kugira imbunda ni ukuvuga ko abo tuziha baguriye kuzikoresha kurengera inyungu za buri munyarwanda wese iyo ni principle ya mbere ntaravuga biriya bintu ko ari birindwi principle ya kabiri ni uko igisirikare gitungwa n'abaturage kandi kiva mu baturage kuko n'abana bacu ni abakobwa n'abasore ahanini igisirikare mu Rwanda n'ahandi hirya no hino abakunze kukibamo nyine ni abagabo ariko hari n'igisirikare hirya no hino ubu ngubu bateye imbere usanga abasirikare ndetse n'aba ofisiye bakuru ari n'abadamu ariko urumva niba ari abana bacu ni ukuvuga ngo ntabwo bashobora kuvuga ngo uwo bakorera ngo ni ishyaka runaka kuvuga ngo turi abasirikare ba FPR turi abasirikare ba MLND turi abasirikare ba Rwanda Freedom Movement kubera ko inshingano mufite ni iy'igihugu cyose kandi ni iy'abanyarwanda bose ntabwo bivuze ngo ntibajye mu matora ngo nabo batore utora mu ibanga ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo uvuge ngo turi abasirikare cyangwa se ngo dukora FPR ngo wumve ko ugomba gukorera ishyaka runaka kubera ko muri sitati ibyo birabujijwe icyo nacyo ni indi principe ikomeye cyane ni ukuvuga mu cyongereza byita kuba non-partisan ni ukuvuga ko utarafiriye ku ishyaka runaka bivuga ngo ntiwaritorera mu matora ariko ukorera buri munyarwanda wese ukorera n'igihugu cyose bishingiye rero kuri ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo icya mbere muri izo ngingo ya mbere yo nagira ngo nivuge nihereho nuko igisirikare ntabwo wavuga ngo nicyo cyitegeka inshingano nyamukuru igisirikare gifite ni yuko ari ingabo z'igihugu zirengera buri munyarwanda wese kandi zirinda ubusugire bw'igihugu zikarinda constitution itegeko nshinga na politiki y'igihugu kigenderaho ko ibyo ngibyo ariyo nshingano inzego z'umutekano zifite icyo ngicyo rero kivuze yuko abanyapolitiki inzego tuvuge itegeko inteko hamwe n'ubutegetsi nyine bo muri executive so kuvuga abantu biyambaye uniform ngo bambare imyenda ya gisivili ngo ibyo ngibyo bivuze ko habayeho ubwo buyobozi buturuka muri politiki buturuka mu nteko butereka muri executive uko institution z'igihugu kiba zibyemeza ahubwo no kubyemera ko ari abo ba generali bategeka ingabo bategeka igipolisi ari aba inzego nzego z'umutekano zose zumva yuko amabwiriza muri politiki y'igihugu aturuka hejuru aturuka muri iyo nteko aturuka mu butegetsi executive nyubahiriza amategeko ibyo bikamenyerwa bikaba bizi yuko umusirikare atavaho ngo umujenerali ngo yumve ko yishyira akizana akavuga ngo uyu munsi ejo nzafata ubutegetsi cyangwa se uyu munsi ejo nzatangiza intambara muri Congo cyangwa se nzakora ibyo nshatse byose no cyangwa se ngo amafaranga tugomba gukoresha ni twebwe tuyiha ntabwo ariko ibintu bimeze bigomba kumvikana yuko ibintu byose inzego z'umutekano zigomba gukora uretse ibijyanye n'iyo profesiyo n'icyo gisirikare cyangwa se n'izo nzego z'umutekano uburyo bagomba gukora byo ni barihariye kuko ni institution iri specialized bafite uko bakora ariko kumva ko ababakuriye ari izo nzego icyo ni ikintu kigomba gushimangirwa kandi kitigeze kibaho mu gihugu cyacu kuko igisirikare cyakomeje kuba igisirikare cy'umuntu runaka, kiba n'ubu kugeza kuri aya magingo Kagame niyo arimo kuvugana n'abo ba ofisiye, aho atakubise abababwira yuko ejo bundi azabirukana mu gisirikare cye. N'igisirikare azi neza ko cyanatangiye atari icye, cyatangiye ari n'icyo cya FPR, ariko we akibara nk'igisirikare cye, agomba gukoresha uko ashatse. Yabwira ati mwice kanaka, bakamwica, nimujye gusahura muri Congo, bagasahura muri Congo, mwitegure kurwana na Uganda cyangwa se Burundi cyangwa se nk'ukuntu yateye Congo, bakabikora batyo, akibara nk'igisirikare cye. Ibyo rero kandi akabikora ntabwo aba yagiye kubaza inteko. No muri ziriya ntambara zabaye Yosef ntabwo yigeze ajya kubaza ba Bizimungu cyangwa se ngo njye kubaza Makuza cyangwa se n'ubu ngubu hari imvururu hagati y'u Rwanda n'u Burundi, u Rwanda na Uganda, ngo abe yarabiganiriyeho n'abo bandi yitwa ko bari muri leta kandi bakuru, ngo abaze inteko. Ntabwo ariko bigenda. Igisirikare ni iki? Agikoresha uko ashaka. Ibyo rero bigomba guhagarara, hakabaho iyo elema yo kuvuga ngo hari mu cyongereza icyo bita public oversight. Ariko public oversight nta kindi bivuze no kuvuga ngo igisirikare cyumva ko muri kamandima yacyo hari minisiteri ibarizwa muri executive, ariko hariho cyane cyane n'inteko igomba kubiteganya amategeko yo igisirikare kigenderaho, igateganya budget y'igisirikare n'ibindi byose izo nzego z'umutekano zigenderaho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ikintu kijyanye n'uburyo umuntu ajya mu gisirikare, uburyo abaho mu gisirikare, uburyo igisirikare gikora, imyitozo bagomba kugira, inyigisho bagomba kubona, ibyo bakugenera igihe uzavira mu gisirikare. Ibyo byose nibyo mu cyongereza tubyita professionalization. Ni ukuvuga ngo hari uburyo mbese bikorwa nk'umwuga, igisirikare nk'umwuga
bikorwa kinyamwuga, ubusirikare buriho ku buryo bwa kinyamwuga.
Bwa kinyamwuga, uragize neza. Ariko urabizi nk'ukuntu nkawe Yosef wabaye mu gisirikare nyine cya mu ngoma ya Habyarimana na Emerende, n'iki gisirikare cya natwe twabaye muri iki gisirikare cya FPR. Urumva kubera ko igisirikare aba ari icya Kagame, cyangwa se umuntu yumva ko ari mu kazi w'igisirikare agomba kuba atekereza ko ari umusirikare wa Habyarimana. Ibyo byose hari uburyo ibintu bikorwa ubona biba bikojeje n'isoni kandi bikomeza kuzamura. Mbese umuntu kujya mu gisirikare akakibamo ariko atagikunze, kuko rimwe na rimwe uribaza uti umuntu aba umujenerali ate mu gihugu mu butegetsi bwa Kagame? Umuntu aba umujenerali kuko yicanye cyane kurusha abandi. Niko bari abantu bose ureba bagiye bategeka za DMI kuva kuri bayibingira kugeza kuri abo ngabo nka ba Kayumba, kurusha aba bose bagiye bategeka igisirikare cyangwa DMI.
Bakabarebe bariya bose,
bakabarebe bandi bose bategeka ba Nyamvumba, ba Kayunga, bose bagiye baba ku isi n'aba ngabo bariho. Nuko ahanini ari abantu baba barwaho ubugizi bwa nabi, ukumva ariko ugomba kuzamuka cyangwa se ukazamuka kuko ufitanye isano na Kagame cyangwa se na Habyarimana, cyangwa ukazamuka kuko hari business ufatanyije n'abo bategetsi n'abakuru b'igihugu. Ibyo bintu rero bibica intege cyane umusirikare, kuko nta buryo buzwi bw'uvuga ngo ujya mu gisirikare ukakibamo ukazakivamo ukazazamurwa mu ntera kubera ubushobozi runaka ufite. Icyo kintu rero nicyo cyavuze kugeza kuri aya magingo. Wumva abantu bavuga nyine nkunze kubisoma mu nyamateka nk'ibindi byose bagenda babeshya ngo u Rwanda ngo rwubatse ngo igisirikare ngo kiri professional ngo gikomeye cyane gifite ingufu. Ariko ibyo ngibyo ugiye kubaza aba generali, hari igihe ngira ngo Kagame hambere yigeze kuzamura mu ntera hafi aba generali 20. kandi abo
nibyo bose barenze ubu ngubu umuntu abaza abajene bagombye kuba amaze kugera kuri 40 bararenze
barenze abo bajenerali abenshi bari ku gatebe badafite icyo bakora abantu kajya kubona barazamuwe umuntu akajya mu gisirikare hari umuntu wakimazemo umuntu maze ku kapiteni cyangwa ubu majori hafi imyaka 20 undi yakigiyemo uyu munsi ukumva ejo bundi ngo yabaye umujenerali ibyo rero byose ni ibintu bica intege abandi basirikare kubera ko ntabwo aba ari ahantu ubona ko uzajya ugakora ugakorera ugatanga ingufu zawe ukazagira icyo kizivamo kandi ukakivamo n'umucyubahiro abenshi iyo hagize ubarwa uwo Kagame akekaho ko atakimukurikiye cyane abenshi nyine baricwa abandi bagafungwa nk'uko tubimenyereye muri ibi bihe ariko ntabwo ari iby'iki gihe gusa n'igihe cya Merende ibyo bintu byari biriho ibyo bintu rero nibyo bisaba yuko habaho igisirikare koko kiri kiri professional kinyamwuga nk'uko bivuze kandi hakaba hari amategeko n'uburyo bw'abantu bagomba kubitozwa bakamenyeza na societe nyarwanda ikabimenyera kugira ngo ejo jo bundi atazagenda havuka abantu bumva ko besarinda koreka kuko baziranye n'umukuru w'igihugu cyangwa se bafitanye isano n'umugore we cyangwa se n'umuryango we ibyo byose mu by'ukuri abari ingufu zitakajwe ariko cyane cyane kumva ko ari igisirikare kigomba kurengera buri munyarwanda wese umuhutu n'umututsi kitarimo mbese igisirikare gishingiye ku dutsiko udutsiko tw'amoko nk'ubu ngubu ingero natanga ni uko ibonye abantu kuba aba ofisiye nubwo abasirikare benshi abangaba basanzwe umubare munini ari abahutu ariko ba ofisiye mu Rwanda hafi 100% 99% n'ibice bingahe n'abatutsi bitangirira hehe muri izanyigisho za kadete aho umuntu arangiza ayo mahugurwa ari second lieutenant sergeant ntangira ngo niko mubyita mu gifaransa abo bantu ujya kureba buteke iyo hagize igihe cyo kushakisha abo bantu hafi nanone hafi 100% n'abatutsi none se ibyo rero bikaza bikurikirana ko cya gisirikare ari cyo cyaba abatutsi ahanini abenshi kugeza kuri aya magingo benshi usanga nyine ari abantu baturutse bahoze ari impunzi muri Uganda ibyo ngibyo rero ntabwo igisirikare giteye gityo wavuga ngo ni igisirikare kiri professional nubwo wakigisha amahugurwa angana iki iyo icyo bashingiraho kugira kuza mu gisirikare cyangwa se kuzamurwa mu ntera ari ubwoko bwawe cyangwa se inyungu z'udutsiko ntabwo icyo gisirikare aba ari professional ibyo rero mu gisirikare cya nyuma ya Kagame ni ibintu byo tuzi tugomba kuzashyira imbere cyane kuko ingabo iyo zapfiriye aho ngaho nibyo zigomba gukora biragora kugira ngo babigereho icya gatatu cyo nagira ngo mvugeho nuko ikibazo cy'umuntu yakwibaza ni ese ubundi u Rwanda rukwiriye kuba rufite umubare w'ingabo umubare ungana iki inzego z'umutekano nanone twabivuze mu buryo burambuye saba turavuga igisirikare tukavuga igipolisi tukavuga n'izindi nzego z'umutekano wakwibaza uti se ubundi twakabaye dufite igisirikare cy'abantu bangana iki umubare ungana iki hari bamwe batekereza bati hari ibihugu nka za Costa Rica muri Amerika y'Amajyepfo zitagira ingabo wenda bakakubwira za Vatican wenda abandi ngo banza hari byango banza niyo yarigeze kureba hari ibihugu 23 bidafite bene izi ngabo mbese nk'ingabo nk'uko tuzizi ariko ahanini ibihugu byango turi ibihugu 195 ibyinshi bifite ingabo ariko umubare w'ingabo mu Rwanda iyo urebye umubare ubu ngubu uwo bandika mu bitabo ugiye kuri internet wabaho ngo bafite 333 ariko ntabwo ari 333 iyo igisirikare ushobora gusanga gifite ishyizemo za reserve harya bayita iki mu Kinyarwanda yose
abasirikare ba inkeragutabara
ugashyiramo n'abandi ikibazo mu Rwanda ni uko habaho ingabo zizwi hafi buri institution yose ubu bari mu Rwanda ifitwe iri formel n'iri informel igice kinini rero burya ahanini abari abutazi abatanditswe muri ibyo bitabo kuko bazi ngo
nagira ngo niba nkundiye gatoya pe natangiye mvuga ukuntu abaturage b'abagabo cyane cyane mu bwoko bw'abahutu bashize bamarwa nawe nabo ngabo batazwi kuko abampa amakuru kandi bari mu turere twose tw'u Rwanda bambwira yuko nubwo nayo insanzwe mbiza ariko barabimpamiriza bakambwira yuko abatutsi bose hafi bose bafite imbunda nkababaza ntese n'imbunda nini bati imbunda nini bati nta mututsi udafite imbunda bati bose bati iyo batatse ari umuntu usanzwe wenda ariko iyo bari bakoresha mu kwica abo bahutu nyine mu gutuma abahutu bagomba kuba ubwoko buhora bwicwa butakizamuka muri demografi bakoresha bene abo bose n'abantu udatekekera gukora abasirikare bafite imbunda b'abatutsi icyo kintu kiragira ngo ubwire nyine wari uvuze uti ibintu biri informe ibintu bizwi n'ibitazwi abaturage b'abatutsi kandi ibyo bintu nabyo byahereye kera ngira ngo wenda hari n'icyo waba ubiziho gene narabimenye muri ya myaka ya za 1945 byaratangiye mu by'ukuri hari abantu babimbwiye b'abatutsi bacika cumi bambwira bati ubu ngubu nta mutu uzongera kudukoraho bati nta mwana w'umututsi utigishwa imbunda akanayihabwa ibyo bintu rero ubu ngubu amakuru mfite nayo ubu ngubu ariko nyazi kuva muri za 1995 niko nako wakomeza nagira ngo nyine nkubwiye ko ibyo bintu byo kubaho informel mu yandi magambo ikintu icyo gisirikare cyo mu Rwanda nyine ntigikora kinyamwuga kuko hari ibyo nk'aba bagosore barakoze mu byaje gukora genocide mu byaje gutuma genocide yoroha byo kujyana imbunda mu baturage mu baturage badafite batigishijwe ikindi cyo bashyizwemo na propaganda y'urwango bityo abazifite barabakoresha cyane mu kumara abaturage ubu rero FPDMI yabikoresha abatutsi bose kandi rwose ni icyo kibazo cya genocide y'abahutu kirakomeje nagira ngo nyine nkunganira aho ngaho
ugize neza kuko igisirikare rero ubu ngubu yubaze hafi ugiye kubaramo nabo bari informel ukongeramo icyo kintu cy'uko hafi mu bantu b'abatutsi ubu ngubu bakwije kwijemo izo mbunda nk'ukuntu nyine n'igihe cya emerende bari barakwije mu bahutu izo mbunda ariko ubu ngubu byafashe indi ntera ariko umubare wasanga tureba iyo dukoze za estimates uragenda ugakabakaba mu 300,000 cyangwa se n'umusago iyo ubaze abantu bo babatekereza barwanisha mu bintu byo bagenda batera ubwoba nyine abatutsi kubabwira ko ejo bundi ngo abahutu bazongera kubica noneho bakabatsemba bakabavana ku isi icyo kintu ni ikintu ni umubare munini cyane ariko wareba ubwo ndimo gutegura iki kiganiro ndimo kureba ariya mu by'umuntu asanzwe azi byo intwaro z'u Rwanda rufite rugende rugura ukareba umubare ibyo 200,000 bahaye imbunda n'imyitozo ukareba intwaro zo bagura uko ziteye ejo nageragezaga kubara nubwo ikiganiro tutagishoboye ariko mu gitondo narebaga umubare w'amatanki ziriya intwaro zo kurwana zo bita tanki ukareba izo bita yenda ku amadasenel carriers ukareba ibyingibe byose ukabibara hafi just urimo kugura ngo urebe uko bingana n'ibyo ari byo ukabara hafi 250 ukibaza uti izo zatanga n'ibyo bikoresho birasa kure birasa za Kampala birasa za Bujumbura birasa za muri Congo ukavuga iti ibingibi ibyo bizabirashisha nde kuri imisozi y'u Rwanda bazabikoresha ku misozi y'u Rwanda ugasanga rero ko ikibazo cyo ubutegetsi bufite mu rwego z'umutekano nuko ku ruhande rumwe kuko buzi ko budashingiye ku byifuzo by'umuturage zitatowe n'umuturage zitakizweho n'umuturage ahubwo zimwanga zimutoteza nk'ibyo ngibyo bavugaga by'abantu bashize none baza bongeye kubashize mu myaka yashize urumva ko ugomba guhora utekereza ko abo bantu ugomba kubapangira uburyo uzabaratsa ariko abo ngabo ntabwo uzabarashisha amatanki n'izo za personnel carriers n'abiriya bimwe bagura mu Bushinwa bihambaye cyane za ibyo bintu ntuzabirashisha abaturage bari ku misozi abo babarashi barabashimuta bakabica bakabajugunya mu biyaga bakabajugunya mu migezi abandi bakabatwika
ugize neza aho ngaho no kuvuga aho babajugunya ibyo nabyo birakorwa cyane hari aho batsinda aho ngaho bakigendera rwose nka ntacyabaye ukitwa ko ngo byakozwe n'abagizi ba nabi ngo nyangarwanda babyitira nyine ngo abantu bavuye za Burundi cyose babeshya ariko abantu barambwiye bati byuzi bimwe na bimwe hari icyuzi bakoze hari iruhande rwa Zakabwayi hari ibyuzi byo bita icyuzi cya Nyamagana banza za Nyanza n'ahandi ibyo byuzi nta minsi itatu ishira hatabonetse imirambo nk'ibiri itatu cyangwa se n'ahandi hantu mu gihugu mu dushyamba ahazi imodoka za DMI zikaza nyine mu kajuro abaturage baryamye bakumva imodoka iraje ihagaze gatoya ikagenda bwacya bakasanga imirambo mu yandi magambo bafata imirambo tuvuge bishe umuntu wenda wo muri Kigali mu mujyi bakamujyana kumujugunya mu gashyamba kariya muri Bicumbi ahoze kera hitwa Byumba bityo abaturage bamubyukiraho bakabona intumbi batazi imwe cyangwa ebyiri bagahamagara abayobozi bagahamba biri hose mu gihugu ubwo bwicanyi buteye ubwoba ni ikintu tugomba guhagurukira nibyo nyine nagira mu nkunganire aho ngaho wavuze ibyuzi baba barirembamo biriya byuzi by'Inyanza bya za Nyamagana nta minsi itatida ishira abaturage banaganamo cyangwa se
muri ibyuzi bya Zakabwayi wetse nibyo Yosefu bafite nibindi byo numvise byo bikoje biteye ubwoba ngo bagenda bagafata ingunguru bakazi shyiramo acid ngo bakazicanira bakaza bagashyira umuntu bakamujugunya mu ngunguru iyo ngiyo n'amagufwa yose ntuzagire n'ikintu na kimubona ubwo bwica nibyo bintu byo Kagame na DMI
ni abajenosideri rwose ni abajenosideri tugomba kubahagurukira tukabavuga mu mazina yabo kandi
nabiragirwa rero icyo nagira ngo mvuge kuri iyo ngingo ya gato yo kuvuga ngo tugire igisirikare kingana gite ni uko ufite amahoro udahora utekereza ko uzarasa abaturanyi ni ukuvuga Congo Burundi Uganda Tanzania ibyo bihugu duhanye imbibi udafite guhora utekereza ko uzabiba ubwanzi muri ibyo bihugu ngo aho utekereza ko uzarwana nabyo cyangwa se uzajya kubisahura cyangwa se ngo ubitege ko bigomba kwigenga ibyo bigomba gukora kuko ahanini byose bituruka ku byo Kagame ashaka ukaba ufite abaturage utekereza ko abo basirikare bakorera abo baturage abahutu n'abatutsi ukaba ufite igisirikare cy'iprofesiyonel ntabwo ukwiriye kugira igisirikare cy'abantu bamwe ya formeli n'abari informeli 300,000-200,000 urebye u Rwanda mbere y'intambara rwari rufite ingengo 500,000 ubu ngubu ufite ayo mahoro mu gihugu ufite n'amahoro mu karere n'10,000 wenda bizaturuka uko icyo gihe abantu babitekerezaho n'10,000 zaba ari ingufu zihagije kuko uba udatekereza kuzarwana n'abantu hanze turaza no kuvuga mu mwanya ko hari n'ikintu cy'ushobora nk'ukuntu mu Busuwisi mu Israel hirya no hino bakora ikintu na no muri za Tanzania bakora ikintu cya National Service nari amahugurwa y'abantu bakiri bato barangiza high school bagomba kubatoza ibyo bintu mbese byo kumenya politike y'igihugu kurengera inyungu z'igihugu babigisha n'uburyo bashobora gutwara kuba bafata intwaro ngo bakarengera igihugu mu gihe cy'intambara mu gihe bikenewe ibyo ngibyo bikabuza ko ugira igisirikare kinini gihora cyicaye cyane cyane iyo ubona ko uri mu gihe cy'amahoro utazahora u Rwanda ibyo ngibyo kugira igisirikare giciriritse mu ndavuga mu mubare ni ikintu cyo amaherezo tugomba kuzakora kandi gikenewe kuko ku ngingo ya kane ngiye kuvugaho ijyanye n'uburyo umusirikare w'u Rwanda abayeho iyo uri umusirikare wo hasi mu Rwanda yaba cyagiye cya Habyarimana cyangwa se igihe cya Kagame imibereho yawe nta muntu wavuga ngo imibereho ya wenda ufite ako gashahara ukagira n'ibyo ugura n'ibyo kurya iyo ugiye kureba abasirikare babayeho bate babaheye baba mu nzu se inzu zimeze ite ese abagore babaho bate babyarira he ese abana babo amashuri bayajyamo hehe ubuvuzi mu bantu abo mu by'ukuri iyo ugiye kureba muri ubu mu gisirikare cyabayeho cyane cyane cyo nzi cyane cyo cya Kagame cyo yitike ibyo bapfa ni ukuzamura mu ntera abantu akabagira amajenerali kugira ngo bazabone imishahara bakazagira uko abafasha gufata imyenda kujya kureba uburyo bubakisha cyangwa se bagura amazu ariko se wa musirikare abo ngabo bose bo tuvuga umubare ungana utyo babaho bate ibyo ngibyo rero ni ibintu byo umuntu agomba kwitaho iyo utekereza uti igisirikare kirangana gite umuntu azakinjiramo byari akize mate abihwate ibyo bintu byose igisirikare hirya no hino ku isi ni ibintu abantu bitaho kuko umubare ugomba kugendana n'ubukungu bw'igihugu uko buhagaze ibyo mbese mushoba n'umubare w'abaturage ibyo ngibyo rero guhora abantu bategereza ngo umuntu azajya mu gisirikare kuko akenshi nyine bajya ku muri abo basirikare abo bahaza Kalashnikov ngo bajye kurashisha ibyo batoza ku abasirikare akenshi aba ari abantu nyine bagenda bagafatira n'abantu kubera ko bananiwe gukomeza amashuri mbese ukagenda ukaba muri icyo gisirikare ntabwo ari Kagame ari nabo bajenerali bamwe bari kwibere ntabwo abana babo babatwara mu gisirikare ntabwo babatwara mu gisirikare bifuza ko bajya mu mashuri bakazangiza amashuri bakajya muri za kaminuza ko bazi ko niko imibereho yabo izashobora gutera imbere ese umusirikare nk'uwo nguwo ufatiranye kubera ubujyahabi ukajya kumwigisha Kalashnikov we imibereho y'umuryango we izaba iyihe icyo kintu kijyanye n'imibereho y'umusirikare ni ikintu cyo tugomba kwitaho wenda na bamfasho kabreko gato yukaba niba hari ikindi wanyunganira aho ngaho Yosefu hanyuma nkaza kuvuga no ku bindi by'ingingo uko eshatu
urakoze cyane rwose iki kiganiro ahubwo ndabona ya saha igisigaje iminota 7 gusa ngushire twari twagiteganyije bityo rero waruvuze hari ibintu byinshi wavuze uti abasirikare bagomba kubaho bate bagomba kuba bangahe cyane cyane kugira ngo bakure kinyamwuga banafatwe neza ku buryo batahunga abanyumutekano mu mwanya wo gushyigikira umutekano ahangaha rwose nagira ngo naho ngire icyo nguhishurira amakuru nkomeza gukurikirana mu gisirikare nk'icyo ngicyo mu by'ukuri gitungwa wabazwa uti abasirikare bose buzuye hirya no hino kuko buzuye hose batunzwe n'iki uretse abarinda Kagame kuko yarabongereye cyane abandi bahembwa nabi cyane bahembwa ubusa nabwo kandi ntiwahamya ko bayabonera igihe
bityo rero nabo nk'abandi bose baragira abagore bakabyara cyangwa bagashaka abagabo bakabyara. Abo basirikare benshi usanga bajya kununuza imitsi y'abaturage bakoresha bakora ibikorwa by'iterabwoba mu baturage, cyane cyane abafite intege nkeya. Intege nkeya muri iki gihe rero burya ni jenoside, bibarwa ku bahutu bose n'abatarayigizemo uruhare rwose bavutse ubundi, bahora bigura. Ni na mpamvu nyine nta ekonomi ishobora kuzamuka. Ibyo ni ibintu nagiye nakoraho ibiganiro byinshi cyane kera tukiri kuri za radita ukazi ya twashinze. Nta kuntu ushobora kuzamura igihugu mu gihe hari igice cy'abaturage wumva ko ugomba kubahoza ku nkeke, kuko muri ekonomi burya umuturage agomba gutekana akumva niba ahinze umurima we uba ari uwe, ibivuyemo bikaba ibye, byavamo akanezerwa, bityo akabona imbaraga zo gukora ibindi, ndetse akaba yagera kure nawe atakekaga. Iyo rero umuturage ari ku nkeke avuga ati ibintu ndakora ibintu ariko nibimara kuba byinshi bazabintsinda hejuru, cyangwa se abatabikoreye bazaza babitware byose, usanga umuturage ahubwo icyo aberaho ari uguhora ataka, ari no guhisha ko afiteho imibereho n'utwo abonye akaduhisha, akanagerageza gusa uko umwifuza mu by'ukuri ku buryo akora icyo kintu kimeze nka protection naturelle. Iyo protection naturelle niyo kujya mu bukene, mu by'ukuri niyo kujya mu bukene, akabujyamo akabuhoramo akabushayamo. Ntekereza ko ubisa n'ibyabaye politiki y'igihugu. Iyo ufite igisirikare kimeze gityo, igisirikare kizwi n'igisirikare kitazwi, kikaba kiri hose mu giturage nk'uko bimeze muri kino gihe, icyo gisirikare burya bageza bakabingegera mu by'ukuri, babingegera bagacunga abaturage, bakaba afite buri wese akaba afite agace k'abaturage agomba kununuza imitsi, yahinga utujumba akamuhaho, yahinga udushyimba akamuha, byose ugasanga umuturage ntatora kabiri, kubera yuko nyine agomba gutunga ingo nyinshi cyane z'abantu nk'abo ngabo b'abanyagitugu. Mu yandi magambo niho kiriya gihugu kiriho gipfira, ni naho ubona nyine ubu ngubu kubera ubwo bwinshi bw'abasirikare, kubera ko nabo baturage bo kununuza imitsi nyine barashize, usanga harimo buri gihe imishinga yo kujya gusahura yo kugira ngo nyine bajye aha ngaha bajye gusahura, babujijwe gusahura nk'uko yabyo za Kongo nyine, ugasanga none tension iba imbere mu gihugu. Hari abantu bajya bavuga ngo Kagame ngo asigaye ahora mu ndege yagiye. Impamvu burya ni nyinshi, nuko igihugu yarakishe mu rwego rw'ubukungu n'imibereho y'abaturage, n'icyo gisirikare kirenze urugero, kirenze ubushobozi bw'igihugu, ku buryo nawe ubwe yamaze iminsi itatu ubwoba bugombe kuba mutaha. Nako nagira ngo nongereho n'ibintu tugomba kuzagarukaho tukabijya imuzi, ni ikibazo gikomeye, ni pressure ikomeye, kandi ni ibintu bidafite igaruriro.
Urakoze cyane Yozefu. Ubwo turiyongerezaho iminota mike kuko iki ni ikiganiro.
Yego.
Kuri icyo ngicyo nongereho ko nk'ukuntu wakoze kunyibutsa ko igisirikare giteye gityo kigomba guhora ashakishaho abasirikare bazajya, kuko aba bifitemo inyungu, nabo akize kwibere abahatse bibagiramo inyungu, niko bakiriye muri Congo. Ariko habamo na kiriya kijyanye na peacekeeping, ariko turaza kugira icyo tukivuga, kuko nacyo kugira ngo ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo
peacekeeping ni bivuga mu Kinyarwanda ni kujya gucunga umutekano mu bindi bihugu nk'abariya bya Darfur bajya mu Zamali n'ahandi nk'aho ngaho, gucunga umutekano w'ibindi bihugu.
Ibyo rero ni
igikorwa cyiza ubundi cyo gushimwa,
igikorwa cyiza, uretse ko nyine Kagame gikoresha ku cyane cyane agendera ku
bizana n'amafaranga
bindi bihugu,
bizana n'amafaranga
ajya mu mifuka ye. Hapo umusirikare wagiye kuyakorera ntabwo bayamuha yose, bagira icyo bamuvunguriraho, kandi kugira ngo bazagushyire ku rutonde rw'abazajyayo, ni ibintu mbese ubona nabyo babigenera abari kwibere n'abafite abo baziranye nabo bashobora kubavugira ngo rwose wanshakikiraga muri peacekeeping, niko babyita. Ibyo byose rero ni ibintu bijyanye n'imibereho y'abaturage, umuntu kumva ko azashobora kubaho birenze kugondoza nyine abo baturage barimo bo bagondoza muri utwo tujumba twabo muri utwo dushyimbo two bihingira. Ibyo ntabwo ari ko igisirikare cy'igihugu gikwiriye kuba kimeze. Ibyo wenda tuzongera tubigarukeho. Ingingo ya gatanu irimo ibintu biremereye cyane mu bitekerezo tuzakomeza kugezaho abanyarwanda bakabiganiraho tukabiganiraho, ariko twumva ari ibintu bya ngombwa byatanga umusaruro cyangwa se uburumbuke mu guha igihugu cyacu amahoro n'umutekano, ni ikintu kijyanye n'ibyo twavuze tuti abasirikare bazabe bake, wenda tuvuge umubare wo kugenderaho 10,000. Ubu ni ukuvuga ko hari igice cy'abantu benshi benshi bagomba kuzava mu gisirikare, ariko tutaragera no kuri icyo ngicyo. Cyane cyane icyo twashingiyeho ni ukuvuga ngo byaba mu nzira y'amahoro, byaba mu nzira y'intambara cyangwa izindi nzira zose Kagame azavaho ku butegetsi, ibyo ari byo byose ni ngombwa ngo abantu batekereze ko uko intambara ishira buri gihe, uko irangira buri gihe, burya ibi bimbuto uko intambara y'ubutahiza cyangwa se amahoro y'ubutaha azabateye. Icyo mvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo urebye mu bihugu nka za Iraq, za Libya cyangwa se ahandi nko mu Rwanda, uko byagenze ingabo za FA zatsinzwe za FPS zikigarura ibintu byose mbese zigasenya burundu icyo gisirikare, ibyo byose iyo utabyitayeho bibiba imbuto y'uburyo isura y'umutekano mu gihugu izaba imeze mu bihe biri imbere. Niyo mpamvu twe tubona kimwe mu bitekerezo twumva tuzaganiraho n'abanyarwanda, ariko tugatangiraho tukivuga kugira ngo abantu bakiganireho, ntabwo dukeneye kuvuga ngo nyuma ya Kagame ingabo z'igihugu zatangiriye muri FPR ngo zigombe zisenywe burundu ngo hubakwe izindi ngabo nk'ukuntu FPR yabigenje nyuma ya FA. Icyo umuntu agomba kwibandaho cyane ni ugutekereza ngo abantu bagize uruhare mu bwicanyi kuva kuri Kagame nabo bafatanyije bose, abo ba ofisiye yafatanyije nabo mu bwicanyi muri jenoside, ari abatutsi yishe ariko n'iyo jenoside n'ibyaha byo muri Congo tuvuga twebwe twemera, abo ngabo ntabwo bagomba kuboneka mu buyobozi bw'igisirikare gishya. Ariko ntabwo ari icyaha umuntu kuba mu ngabo z'igihugu. N'abasirikare babaye muri FA mu ngabo zariho mbere ya 1994 batsinzwe n'ingabo za FPR 1994 nta cyaha bakoze, kubera ko uretse abakoze ibyaha muri bo bamwe babihaniwe n'abandi wenda bazavugwa wenda bataragaragara badakwiriye kugaragara muri icyo gisirikare no mu buyobozi bw'igisirikare, ariko ntabwo ari icyaha kuba umuntu yabaye muri FA winjira igisirikare uzi ko ugiye kurengera igihugu, ugiye kurengera abanyarwanda, ubusugire bw'igihugu, kuba bagutegeka ngo ujya kurwana aha ngaha ntabwo bituruka kuri wowe, bituruka ku bafashe icyemezo kukubwira ngo intambara iravute igenda ujye kurwana intambara runaka. Twebwe rero uko tubibona nyuma ya Kagame ntabwo dukeneye gusenya burundu icyo gisirikare cya gikomoka muri FPR, kandi noneho no mu bantu babaye abasirikare ba FA twe tubona ahubwo abantu bamenya ni bande abagize uruhare mu byo bwicanyi nk'uko nabivuze, ababa ba FPR cyangwa se FA bakaba bahezwa muri icyo gisirikare, uretse ko na sosiyete nyarwanda igomba kuzatekereza kuba ibindi bibazo nyamukuru byo kuvuga ngo abo bantu bose tuzabigenze dute, ariko abo bari mu bindi biganiro byo tuzakora. Ariko noneho n'abo bafa abahoze muri icyo gisirikare hakaba habaho n'uburyo basezererwa n'icyubahiro ndetse n'ibyo bari baragenewe na Leta y'u Rwanda nka za pension n'ibindi bakaba
bakabihabwa.
babihabwa bakabihabwa. Ibyo tuvuge ni igitekerezo cyo dufite tuzakomeza kugeza ku Banyarwanda. Ubwo hari abazavuga bataha bati mwumve noneho badatsingwa na bagenzi be barimo kuvuga ko ntagije cyane cyane bazavuga bati we urumva yavuze ko igisirikare cya FPR kidakwiriye rwose kugiraho kijya kidakwiriye gutemwa
cy'abatutsi bene wabo
cy'abatutsi bene wabo ubwo hari abazabivuga batyo ariko nabasaba ko bazabanza bakareba hirya no hino ku isi abakomeje gutekereza ngo igisirikare cyatsinzwe bagiheze ubwo ugomba no gutekereza ngo ukuntu uzanarwana no mu myaka iri imbere ndetse no muri zindi za generasiyo zizakurikiraho kuko mu Rwanda ibyo ngira ngo iyo dusubiza amaso inyuma turabibona. Ubwo hari abantu bazumva bati Rudasingwa yavuze ko FAR bakwiriye gusezererwa mu cyubahiro bagarwa pansiyo ataha umujenosideri arimo kuvuga ngo ba FAR bakoze jenoside basezerwe mu gihugu mu mahoro basezerwa mu cyubahiro bahabwe na pansiyo babagorere ko ari abikenye. Ntabwo
umujenosideri azahirwa ubujenosideri ariko niba harimo uburenganzira bwe n'umuryango we bugomba kubahirizwa none agahanirwa ibyaha yakoze ndetse akakwa n'indishyi kuri ibyo byaha uko nyine amategeko abiteganya ariko uburenganzira bw'umuntu uwo ari wese bugomba kubahirizwa none nyuma yabwo nawe akubahiriza ubw'abandi yishyura abo yononeye.
Correct. Ikindi rero cyo nagira ngo nongereho nicyo ni ikintu kijyanye n'umubare munini w'abantu bagomba kuba demobilize bagomba kuvanwa mu gisirikare. Hari abo bo muri gisirikare cy'ubu ngubu hari abo ngabo bombese tuzababa ntibari no mu gisirikare abahoze muri FA ariko n'ubu ngubu hari abantu benshi bagiye bafata imbunda hari n'abazafata imbunda mu gihe kiri imbere ntawuzi nk'uko tujya tubivuga Kagame ibyangombwa byose bikurura intambara yarabyujuje 100% ntawuzi uko bizarangira ariko ibyo byose iyo ubitekereje nk'umuntu urushaho gutekereza ibibazo sosiyete nyarwanda ifite umuntu aba agomba gutekereza ko hari umubare munini w'abantu bagomba kuzavanwa mu gisirikare harimo n'abo bangabo bagiye bafata abagiye bafata intwaro n'abazazifata no mu bihe biri imbere nta wamenye. Ikindi cyo nakongera kuri ibyo ngibyo ni ikintu cyo gutekereza nyine ko hari intwaro nyinshi hari abenshi zishyizeho burya n'igihe cya Habyarimana na Emerinde mu minsi ya nyuma hari abantu benshi batabye izo mbunda hirya no hino hari abazifite zigomba kuzasezaho ko izo mbunda zigomba kuzavanwa mu maboko y'abantu badakwiriye kuba bazifite. Icyo nacyo ni ikintu cy'umuntu agomba gutekerezaho. Ingingo ya gatandatu nabonaga nayo ikenewe cyane gutekerezwaho nuko hamaze kuba abantu bagiye bitabira ibyo bikorwa bya society byo kuvuga ngo tugiye mu gikorwa cyo kurengera Abanyarwanda baba ari abo ngabo bo muri FPR cyangwa se kuva ingabo z'u Rwanda zishinzwe muri 62 bamaze gupfa bagwa muri izi ntambara ariko umuntu ntazi abari bo ntazi umubare wabo nta n'ukuntu hariho umuntu ashobora no kubibuka. Iyo urebye aho ngaho mu Bufaransa Yosefu hari ahantu henshi henshi imyanya yagenewe kwibuka ibikorwa abasirikare b'Abafaransa bagiye bakora mu ntambara zo bagiyemo. Hari igihe baba bibuka iriya ntambara ko intambara y'isi ya kabiri yarwanywe n'ukuntu yatsinze hariya za Nomandi. Hari no mu Bubiligi nta hantu utajya ngo ubibone hafi buri gihugu. Naha ngaha dutuye hari ahantu hitwa Arlington, irimbi rya Arlington. Ahantu abaturisti bakunze kuza cyane ni ahantu hariho inkuta banditseho amazina y'abantu baguye muri izo ntambara zabo. Izo ntambara zabo ntabwo bivuze ngo ntibazi iyo zatangiye nk'izi ya Vietnam hari benshi batigeze bagiye batabyumvikanaho biza no kuvamwo gutsindwa kubatsindwa na Vietnam uko intambara imaze kugwamo abantu benshi ariko amazina y'abasirikare y'abarwanya izo ntambara boherejweyo n'abanyepolitiki nk'uko twavuze ngo abanyepolitiki nibo bafata ibyemezo by'uko igisirikare gikomba gukora naho nuko kigomba gukora naho kizoherezwa muri bene ibyo bikorwa ariko umusirikare iyo bamubwiye ngo jya kurwana aragenda iyo aguye kuri urwo rugamba mu by'ukuri ari abo basirikare tuvuga ba FPR kuva muri 90 intambara yatangira kugeza kuri aya magingo nigeze kubwira Kagame nkiva akazi ku ambasaderi nkisubira mu Rwanda ngo muri 99 nigeze kumubwira nti ariko nti byaba byiza habayeho nka uburyo twamenya abantu barwanye iyi ntambara yacu kuva muri 90 kugeza kuri aya magingo no gutekereza nyine ibyo kuza abapfakazi babo izo mfubyi zabo yarangiye barimwe na rimwe nyine Kagame umenye icyo utekereza atari igisubizo aguhaye ahubwo icyo ataguhaye arambwira ngo tuzabireba ariko twebwe hano muri uyu muryango wacu tubona abantu bagomba gutekereza kumenya abo bantu baguye muri izo ntambara zose uko zakurikiranye baba ari abahoze muri igisirikare cya FA baba ari n'abasirikare baguye muri iyi ntambara ya FPR kuva muri 90 kugira ngo n'ababyeyi babo bamenye ngo dore uko byarangiye nuku nguku wenda ntuzamenye uko aho buri wese yaguye ariko kumenya izina by'umusirikare runaka ko yaguye muri iyo ntambara ntabwo ari ibintu bikomeye abantu babi kuko izo aho babyanditse birahari wetu wenda bagiye bagwa mu ntambara za Congo no hirya no hino mu ntambara zimwe bagiye bashorwamo ariko kumenya amazina y'abantu ababyeyi babo inangaha ni umusirikare umuntu ashobora uretse gushyiraho urwo rukuta rw'abo bana bacu baguye muri izo ntambara za FPR baguye mu ntambara ku ruhande n'urwa AFA uwe yakugira urukuta tubandikaho bose no ku muntu yatekereza inahangaha y'umusirikare yapfuye yaguye ku rugamba bashaka idarapo bakarifunga neza iryo darapo bakagenda bakariha umugore we cyangwa se bakariha ababyeyi be cyangwa se undi muntu muri famiye bakwiriye kubiha ibyo nicyo ngicyo kugira urukuta nako kadarapo umuntu yaha abantu ariko bikaba bizwi ko urwo rurwibutso rw'abantu baguye ku rugamba no mu ntambara mu by'ukuri wenda batagombaga no kuba barwanye ibyo byose babidufite inyungu mu gutuma sosiyete yibona mu bibi byatubayeho ariko cyane cyane tureba imbere tuvuga ngo ntibikabe ubundi icyo ngicyo nacyo tugikomeyeho tuzagiharanira tuzakiganiraho n'abandi banyarwanda amaherezo hari abazabyemera hari igihe sosiyete nyarwanda izabibona ko icyo kintu cyaba gikenewe nibagiwe kuvuga mu ngingo ya gatanu ko kimwe mu bintu byo hari aho twavugaga iby'abantu bagomba kuva mu gisirikare gutekereza kuvana imbunda mu bantu bazifite badakwiriye kuzifite gutekereza ku bintu bijyanye na igisirikare cyavukiye muri FPR kidakwiriye gusenywa burundu ariko abakoze ibyaha bo bagomba kuvanwa mu gisirikare burundu fa nanone tuvuga ibyo ngibyo by'uko basezerwa mu cyubahiro ndetse nibyo bari baragenewe bakaba babibona nka za pansiyo n'ibindi nibagiwe kuvuga yuko hari ibintu bigomba gusenywa kandi bigasenywa burundu cyane cyane ubu buryo buri uruforomere bwa DMI DMI nyine tuzi ko ubu ngubu ariyo yica hirya no hino ari abo bagwa hanze y'igihugu ari abicwa mu gihugu nk'ibyo yavugaga Yozefu abagu intambara zo muri Congo DMI ubusahuzi ubwicanyi uhore yo ku isonga ibyo bigomba gusenywa mu maguru mashya nyuma ya Kagame ibyo bita ngo local defense forces sinzi ukuntu mu kinyarwanda icyo ni local defense for, babita bande Joseph
babita ba local defense gutyo nyine ba local defense
ba local defense ibyo bigo
ni ba paramilitary nabo ni igisirikare kitari igisirikare ariko icyo cy'abantu nabo bambaye uniforme birirwa ngo barinda umutekano w'abaturage ko mu by'ukuri babajuju by'abakoreya by'imwe nakomeje byo kubanyunyuza imiti cyane cyane hari igihe bajya bakubita abagore nabo bakabakubita kubera nyine kubambura ko ni ibisambo gusa benshi baba mu by'ukuri batunzwe no kunyunyuza imiti y'abaturage
icyo kintu ibyo bintu biri informed inzego z'umutekano zose ibyo bintu byo bakoresha by'ubwicanyi byo gusahura ibyo rugikubita rwose ku munsi mu minsi ya mbere ibyo bintu bigomba gusasengwa kuko nta
kubisenya burundu
ni ukubisenya burundu ni ukubisenya burundu icyo narangirizaho rero
akantu
karindwi
yego ko ikomeza
oya ko abantu nyibutse ko naringiye ku ngingo irangiza
akantu nangiye kukubaza gatoya wigeze kugakomozaho uvuga mu byerekeye integration regionale mu bufatanye na biriya bihugu duturanye muri iriya miryango
y'u
Rwanda urakoze cyane ndagira ngo uze kubyibutsa rwose uvuge ukuntu iyo miryango ishobora kudufasha ukuntu ishobora kudufasha no kugira ngo hakosorwe ibyo bintu bya dezekilibre mu by'ukuri kuko aka gatsiko kashyizeho abatutsi gusa muri izo nzego cyane cyane mu buyobozi bw'igisirikare ariko kubikosora ntabwo ari bintu bavuga ngo ugiye kubikora mu munsi umwe ni ibintu ugomba guha igihe ukabiha igihe cyane cyane wifashisha nyine inzego z'akarere mu byerekeye ubuhahirane mu buhahirane tuba dufitanye tugomba gushyigikira hakabamo no mu gushyigikirana muri uko kubumbatira umutekano nibyo nagira ngo nyine nawe nibwo wari wifite mu mushinga wawe rero ko wakomeza noneho
niyo ngingo ya karindwi nagira ngo nsorezeho wenda mvuga mbere y'uko ngira icyo nivugaho mvuga ikiganiro nigeze kugirana na mu bintu bya kuba muri leta no kuba mu bihe bihinduramatwara hari byinshi bifasha kuko hari ibintu byinshi uba waragize mu nzozi amaherezo bikaba nigeze banza hari nigiye mu maradiyo haba aritahuka cyangwa iyacu nigeze kuvugaho ko nigeze kubonana na mwarimu nyiranyakugendera mwarimu inshuro ebyiri ariko ku nshuro ya mbere aho namusanze hari ahantu rwose ubona mu nzu iciriritse aho ngaho no ku rurembo aho ngaho nta basirikare bari kuri ntuza ku irembo twicaye mu byo twaganiraga ariko nza kumubaza nise urumva umuntu umaze ushaje ariko ushaje yaragize akamaro cyane mu gihugu cye no muri Afurika ndetse n'urubuga mpuzamahanga kandi w'umunyabwenge ndambaze ntiwumva kimwe mu bintu wumva wifuza iyo uza gukora wari gusubiza amaso inyuma ukumva kigushimishije ni nk'iyi arambwira ati iyo tuza gutuma u Burundi n'u Rwanda mu gihe cy'ubwigenge ati iyo u Rwanda n'u Burundi biza tuza gushyiraho ikintu cya East Africa Afurika y'Uburasirazuba n'u Rwanda n'u Burundi birimo tukaba igihugu kimwe tukagira igisirikare ku bintu igisirikare kimwe mbese ubwo yavugaga ubufatanye mu rwego rwa political union ati ndahamya yuko ibibazo byo mufite mu Rwanda by'abahutu n'abatutsi mu Burundi ibibazo by'abahutu n'abatutsi buri bwoko mu Burundi bwitwaza icyo gihe abatutsi bari mu gisirikare cy'u Burundi ubwo twari tuvuga tumaze kuvanaho igisirikare cyahoze ari cy'abahutu urumva yavugaga ati iyo biza kumera bityo ndatekereza ko twari gushyiraho igisirikare kigomba kurengera inyungu za buri munyarwanda wese buri murundi wese buri mutanzaniya buri munyarwanda n'umunyakenya ati icyo gihe nta mututi uko arebana n'umuhutu ntabwo byari kugira isura nk'iyo byaje kugira cyangwa se nk'iyo bifite ubungubu bivamo n'izo ntambara n'ubwicanyi bukabije kuko bigatsiko kaba kavuga bati tugomba kurwana kugeza ku wa nyuma kuko turamuka
ku nyungu z'agatsiko kayishingiye ku bwoko
turamuka tutazi wanarebera no mu aho ngaho mu Burayi Yozefu n'igihugu cyo mu Busuwisi cyangwa se n'ahari mu Bubiligi biriya bihugu iyo urebye ntabwo mu bihe bikomeye cyane by'intambara ntabwo ari igisirikare cyabo Ubusuwisi bwo ntabwo cyari gifite ubwabo ya principe ya neutralite yo kugira aho batabogamira ntabwo ari igisirikare cyabo cyabarinze yewe n'ububirigi yewe n'ubwo bufaransa ubamo barengiwe n'abandi ahanini barengiwe n'abandi ni ukuvuga ngo no mu iwacu mu rwanda ufite politiki yo kureba ibihugu duhanye imbibo nk'ahantu hazafasha abanyarwanda kubaho mu myaka 50% iri imbere yaho umubare w'abanyarwanda utazakwemerera kuvuga ngo u Rwanda rugomba gukora ibintu byose birutunga ahubwo ugatekereza ko abo muhahirana ari abanyayuganda abanyekongo abarundi abatanzaniya abanyakenya ko ibyo bihugu muhanye imbibo ugomba kubibonamo uko mushobora gufatanya gushyiraho iyo umutekano wo mufatanyije mushyiraho ukarengera buri wese icyo kintu ni ikintu cyadufasha cyane yewe no muri ibyo bintu byo kurengera inyungu z'akarere muri rusange inyungu za Afurika muri rusange inyungu z'abanyafurika iyo tuvuga inyungu za Afurika inyungu z'akarere inyungu z'u Rwanda tuba tuvuga abaturage ntabwo ari ikintu kiri abstract ntabwo ari ikintu kiri abstract tuba tuvuga kirimo kuvuga ikindi kidafatika ni inyungu z'abo banyafurika mu karere izo nzego z'umutekano wenda dushobora kuvamo n'iyo n'ikintu wenda cyenda kumera nka neto harya mu ita otani ikintu ndetse mu rwego rwa security rushobora kurengera buri muntu we abaturage b'akarere ibyo byaduha agahenge no muri ibintu byo twohereza abasirikare hanze muri Afurika bya kujya muri peacekeeping ibyo bintu byo kujya kurengera amahoro hirya no hino ibibazo by'amoko ibindi bibazo twagenda tugira nk'icyo kintu cyadufasha cyane icyo ni ikintu ariko cyaturuka ku mitekerereze y'abandi bayobozi ndetse n'abanyafurika batuye muri ako karere ako ni ikintu tuzakira imbere cyane kuko uramutse mu Rwanda no muri Congo no muri Tanzania no mu Burundi mu Rwanda utariho uvuga uti ndareba abantu abasirikare 100,000 to 200,000 kugira ngo bazarinde abanyarwanda uri mu Burundi zizarasa Abagande zizarasa Abarundi zizarasa Abanyekongo ibyo bintu urebye ubonye agahenge mu gihugu ubutegetsi bugashingira ku nyungu z'abanyarwanda mu karere ukagira politiki y'ubuhahirane ndetse no gushyiraho bene izo nzego z'umutekano zishobora kurengera ibihugu bituye mu karere bikarengera n'inyungu z'abanyafurika byadufasha cyane kurusha gutekereza ngo udutsiko nitwo tuzaha amahoro abatutsi cyangwa se ngo udutsiko tuzabaha amahoro abahutu kuko twarabibonye abahutu babyubakiyeho birasenyuka abatutsi imyaka 100,000 baciye muri institution y'ubwami barabigerageje gusenyuka muri 1999 n'ibi bya Kagame bizasenyuka kuko bishingiye kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo kwitwaza ngo inyungu z'abatutsi kandi abatutsi arabahigama ngo nijoro niba nk'ibyo ngibyo twavugaga muri ibiganiro bice bya Basankara cyangwa se nk'uwo nguwo Kamili yiciye muri South Africa n'abandi yagiye yica abatutsi bahiye ubwoba abahutu bahiye ubwoba barashira n'iyo ngoma ya Kagame izarangira kandi izarangira nabi ibyo rero icyo kintu cyo gushyiraho ikintu cy'akarere cyadufasha ni ikintu tuzashyiraho ingufu cyane kuko kidufatiye akamaro twese ngira ngo twe kurondogora Yozef wenda ture ko twasa
akantu gato cyane k'ubusa busa ariko ngira ngo ugire icyo ukavugaho muri ibyo bintu haracyariho ibintu muri urabona uko hazaho ububabare ni nako buri wese aguruka hakazamo na za teori za kera turwanye ziya za Emile Nde Fidele
hari nkaho njya nkunda kubona inyandiko kenshi zivuga ngo Nyerere uriya wari uvuze nyine wo mu panafricanist ngo Nyerere mu by'ukuri ngo yashyigikiye iriya empire hima ikuriwe na Museveni n'abantu nka ba Kagame n'abatangiye kumusumbya amashagaga ariko muri rusange ngo Nyerere ngo yashyigikiye ngo empire hima kandi rero siko abenshi tuzi Nyerere tuzi ko Nyerere ari umuntu ushaka amahoro n'uburumbuke mu gihugu cye uyashakira akarere w'umupanafricanist mbese muri uko kuntu wamubonye inshuro wamurebye inshuro ebyiri n'ukuntu uzi neza yabanye n'abatutsi bo muri FPR niko umuntu yabivuga hari ikintu wamubonagamo cyo kuvuga ngo abogamiye ku batutsi ngo bazategeke kariya karere ngo habemo biriya bya empire hima umuntu akaba yanakwibaza ati ko umurage wa Nyerere uri muri Tanzania ni gute ahubwo bashyigikiye ko abahutu nabo bongeye kugarura agaciro mu Burundi urumva rero icyo kintu nagira ngo rwose ugire ikintu kivuga kuko abantu barasara bakaba batera ibisazi n'abandi mu ayo mateori mabi cyane ya Mirinda CD nagira ngo rwose ugire akantu bivugaho kuri Nyerere cyane cyane
ibyo ngibyo wumva ni bya bintu tujya tuvuga bya ideologi ya Yozefu iyo hariho mu biganiro byacu tuvuga ko nubwo ibintu dukunze kubitwerera abategeka ibihugu tukavuga ngo umwami runaka cyangwa se Kayibanda cyangwa se Habyarimana cyangwa se Kagame ariko ko tudakwiriye kugarukira aho ngaho tugomba kureba sosiyete nyarwanda ibibazo ifite cyane cyane kandi ubirebera mu bantu bo twita ba elite abantu mbese bitwa ko bakunze kumva ko ari uburenganzira bwabo bwo kuyobora society nibo bakunze kuvamo abajya muri abayobora igisirikare icyo gisirikare twavuze inzego z'umutekano zifutamye zakomeje kurangwa n'ubwicanyi no gushyigikira abantu nk'abo ngabo mu macakubiri iyo rero wumvise abahutu muri elite y'abahutu abantu bafite bene ibyo bintu ngo Himatutsi Empire Himatutsi Empire yahise Empire Tutsi Empire Hima ni ibintu rero byo bene abantu nk'abo ngabo nibo mu by'ukuri muri iriya ngingo twavuze yo kugerageza kureba uburyo haba ibitekerezo bishya bizima kandi bireba society nyarwanda abanyarwanda bose ko ari ibintu bikenewe cyane ibyo rero iyo urebye Nyerere ukuntu yubatse Tanzania hari abantu benshi bajya bamukritika bavuga ngo hari umuntu wigeze ngo kuvuga ngo kubera biriya by'ubusosiyalisti mbese by'uburinganize mu rwego rw'ubukungu ngo Nyerere iyo yakritikaga ibi bintu bya capitalism ngo yabyitaga ngo ni man eat man society mbese ngo ni sosiyete yaho umuntu arya undi ibintu mbese ibintu byo biranga capitalism ko umuntu agomba kureba inyungu ze kurusha ibindi byose ngo noneho Nyerere ngo niko yavugaga ngo undi yaramubwira ati niba ari Kenyatta ngo aramusubiza ngo ibyo by'iwanyu rero ngo ibyo by'iwanyu Nyerere ngo ni man eat nothing society ngo kuvuga ngo iby'iwanyu muri Tanzania ngo ni umuntu kurya ubusa ariko Nyerere yari umuntu ushyira imbere ibintu bya egalitarianism niko muyita mu Gifaransa ibintu byose by'uburinganize ikindi cya kabiri cyo Nyerere yubatse kandi abatanzaniya bakigenderaho kuri aya magingo cyo twebwe twabuze ni ikintu cyo kumva ko umutanzaniya ari umutanzaniya bafite amoko arenze sinzi uko angana ariko ni muri 20 bavuga indimi nyinshi kurusha ibihugu byinshi byo muri Afurika ariko Tanzania kuko Nyerere yashakaga ikintu cy'ubumwe bw'abatanzaniya cyane cyane ashyiraho gahunda yo kwigisha igiswahili kugeza aho uriya ni umuntu wigishijwe yahinduye igitabo kimwe cya Shakespeare Julius Caesar uriya mukino wa Julius Caesar yawuhinduye mu Giswahili
yego
yari umuntu mu bantu bazwiho kumenya Igiswahili cyane ibyo rero iyo ugiye kureba koko umutanzania kugeza kuri aya magingo nubwo bifite ibibazo by'ubukungu ibibazo ubungu bahavutse ibibazo bya politiki ibibazo by'ubusambo bisanzwe muri za sosiyete zose zibaho ariko ikintu kimwe abatanzania bakubwira ni uko yashyizeho umusingi wo kubaka ubumwe bw'abatanzania icyo ngicyo rero nta muntu utekereza atyo wavuga ngo noneho ngo ku kibazo cy'u Rwanda n'ikibazo cy'u Burundi ngo yavuga ngo yewe nshyigikiye inyungu z'umu ku kibazo cy'u Burundi ntabwo yakundaga kariya gatsiko k'abatutsi kari kara ndetse kumva ko igisirikare kigomba kuba igisirikare cy'abatutsi ibyo koko yabitangagaho urugero no mu Rwanda ntabwo ariko akanambwira muri ibyo biganiro ngira ngo mu cya mbere yambwiye ati mu bantu nubahaga cyane yavugaga uriya mu Prince witwa Rwagasore wumvaga koko amifitiye ku icyubahiro no mu Rwanda icyo atemeraga nicyo kintu cyo kuvuga ngo politiki yawe izashingira ngo kuri rubanda nyamwinshi w'umuhutu ukumva ko ukwiriye kubona byose ugahezamo abatutsi ngo kuko bo atari nyamwinshi icyo ngicyo cyo kuko nyirera yarakivugaga urumva mu Burundi yopozaga iby'agatsiko k'abatutsi mu Rwanda akopoza
agatsiko k'abahutu
ariko Nyerere icyazwiho n'icyo kintu cyo kubaka ubumwe mu Tanzania kandi cyo kurengera inyungu z'umunyafurika zo guha agaciro umunyafurika ibyo ngibyo rero ako gatsiko k'abahutu kugezana n'ubu ngubu bateremera impamvu batsinzwe muri 1994 na n'ubu ngubu bakaba batekereza ngo hari ukuntu ngo bazubaka ikindi gihugu ngo gishingiye kuri ibyo bitekerezo bya gihutu ibyo ntabwo bizashoboka ntabwo bizashoboka rwose ntabwo bizashoboka ahubwo ibyo bitekerezo ni kimwe mu ntwaro zikomeye Kagame afite kuko iyo Kagame yumva abantu nk'abo ngabo arababwira ati ha batutsi murashize nimwumva abo bantu ibyo bavuga none se murashaka ngo baze noneho namwe mwacitse ku icumi mu babarangize rero Yozefu ni bimwe mu byo tuzakomeza kurwanya si ibitekerezo gusa bya Kagame na FDMI nibyo bitekerezo bitundi dutse ko harimo n'abantu batekereza batyo ngo hari ukuntu bazongera kubaka sosiyete n'abantu bagomba kureba nayo ngo bakicana hakaba jenoside ibyo nizere ko abanyarwanda bazakomeza kuba maso umwanzi wo bafite muri Kagame na FDMI arakomeye bihagije ariko nabo bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo ntitujye twibagirwa ko tugomba gukomeza guhangana nabyo
n'abanzi rwose ibitekerezo nk'ibyo ngibyo ni ibitekerezo by'abanzi tugomba kubirwanya nagira ngo ngushimire rwose nagira ngo ngushimire isaha tumaze kurenga isaha imwe n'igice ikiganiro rero nagira ngo nduva niba nta kandi wenda naguciye mu ijambo twagisubika twana ko twakisohoreza ngaha
no gushimira abakurikiranye ibiganiro kandi nawe ngushimira Yozefu komeza kubona aka kanya ko gufatanya n'abandi banyarwanda kugira ngo turusheho gutekereza ibibi duterwa n'utudutsiko ariko twongeraho n'ibibi byo twitera twebwe nk'abanyarwanda kuko u Rwanda ntabwo ari Kagame gusa ntabwo u Rwanda ari FDMI ntabwo u Rwanda rwari urwa Habyarimana gusa cyangwa se Merende Sederi urabona ko Habyarimana Kagame yamwishe ariko ibibazo byo Habyarimana yateye abanyarwanda byo byarakomeje n'izo Merende Sederi zariho kuri icyo gihe uko bakwiriye imishwaro ibibazo byo bahuye nabyo abagandagaje arusha kubera ibyaha bya jenoside bazakoza bakoze ibyo bintu byose abanyarwanda nibajye batekereza ejo ntibakaruje bajye barenza ku kwireba gusa, kuko kwireba cyane bikabije ukibagirwa inyungu z'umunyarwanda, nibyo bivamo bene ibyo bibazo rimwe na rimwe nawe bitakwibagiye. Ninde se ubu ngubu wasizwe n'amahano yakorewe u Rwanda muri 1994 yakorewe Abatutsi cyangwa se yakorewe Abahutu? Ibyo rero bikwiriye kuba kutubera amasomo, tukarushaho gutekereza inyungu za buri munyarwanda. Naho icyo abantu nibagiye kuvuga Yosefu bava ngo se Kagame azavaho, te Kagame azavaho avanwaho n'abanyarwanda, nta yindi na navanwaho n'abanyamahanga kubera ko yabatambamiye cyane. Nibiba ku nyungu zabo banyarwanda zabo banyamahanga bamuvanyeho, bizasaba yuko abanyarwanda bagomba gushaka ibyo bazubakiraho kugira ngo inyungu ibe iy'abanyarwanda aho kuba inyungu y'abanyamahanga bamukuyeho. Kagame navanwaho n'abandi bantu batekereza nka we, nanone abanyarwanda bazaba barindiriye uwo bagomba kuzakora ejo bundi, kuko birashoboka ko Kagame yavanwaho kubera inyungu z'abantu bari mu gihugu. Abanyarwanda bamuvanyeho batekereza nabi, byashoboka ko abanyamahanga babafasha kubera inyungu zabo bakamuvanaho Kagame, ariko bagakora nk'ibyo MDCDR cyangwa se bagakora ibyo FPR ubu ngubu idukorera. Biranashoboka yuko Kagame azanukira abanyarwanda bakareba ko nta yindi nzira iriho bakwiriye gufatanya, ko inzira z'amahoro zananiranye, ko bagomba gutekereza uburyo bazubaka u Rwanda rushya rushingiye kuri ibi ngibi byose dutekereza. Abanyarwanda aho bazava, uko bazaba batekereza, ubu ngubu ntawe ubizi. Ibyo rero abanyarwanda bibaza ngo muravuga gusa ngo murebeje gusa ngo ariko se Kagame azavaho ate? None se tubabwire iki? Tubabwire ko dufite igisirikare tugiye kuvanaho Kagame, ko tugiye kureba uburyo tumwica tukamuvana nk'uko ntishe Habyarimana, bashaka ko tubabwire iki? Tubabereka nk'iby'abandi bose bamaze iyi myaka yose kuva muri 1994 kuva FPR yatsinda igisirikare cy'u Rwanda igatsinda interahamwe bagahungira muri Congo. Kuva icyo gihe imiryango yabaye ivuga ko izarwanya Kagame ikakuraho, ibintu byagiye muyaga zagiye zibaho zo kuvanaho ubutegetsi. Yosefu urabizi ibyo ahandi hano habaye igihe kirekire kundusha. Ibyo rero twebwe ntabyo tuzigera tubeshya abanyarwanda. Icyo dushoboye ubu ngubu twababwira ni ukubereka uko u Rwanda rw'ejo twebwe tugomba kuzarwubaka, kandi u Rwanda rw'ejo rwo ruzabaho. Kuko Kagame natanavanwaho ku nabi cyangwa se ngo avanweho kuko umuntu abaho yageraho igice cyo cyose Imana ikamuhamagara mu buryo bwari bwo bwose, cyangwa se ngo avanweho n'intambara, icyo gihe kizagira. Kuko kandi icyo gihe nicyo kirekire kurusha icyo Kagame azaba amaze ku butegetsi, kuko amateka y'u Rwanda, ubuzima bw'igihugu bihoraho. Ni ngombwa rero ko tugomba kurushaho kwerekana ejo aho ngaho ko hazaba hameze, tugatanga umusanzu dushobora gutanga, ariko n'abazadukurikira bakazagenda batanga buri musanzu uko bikenewe. Ariko icyo nongera ngarukiho ni iki? Kagame ntabwo azabaho igihe cyose, hazabaho inyuma ya Kagame. Inyuma ya Kagame hazabaho kubera ko abanyarwanda babiharaniye, kandi bazakenera amaboko yabo, bazakenera n'amaboko y'abaturanyi n'amaboko y'isi. Ariko akimuhana akazi imvura ihise, ibyo abanyarwanda bifuza nibo bagomba kubiharanira kandi bakabigeraho. Naho ngaho nasoreza Yosefu.
Ndagushimye cyane muvandimwe Theogene mu izina ry'inshuti za radio Ishakwe. Ndagushimye cyane kuri kino kiganiro gifite inyito Rwanda nyuma ya Kagame na FPRGMI. Iki kikaba cyari igice cya kabiri, aho twarebe hamwe aho nk'umuntu w'umuhanga muri ibyo ngibyo watubwiye
uko imiterere y'inzego z'umutekano zizashobora kubaka u Rwanda n'abanyarwanda iyo miterere uko igomba kuba imeze. Shuti rumwe n'ubuduteze amatwi mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa, ijoro ryiza aho bwije aho bwakeye naho mugire umunsi mwiza.